Hallelujah, Jesus. Father, we worship you, God. Hallelujah, Jesus. Umulapa wenu taufilwa. Umulapa wenu taufilwa. Umulapa wenu taufilwa. Taufilwa ukuposha. Naiteshina yenu yawe. Naiteshina yenu yawe. Shinarienu yawe Ishinaria chila mashina yos Umulopa
Umulopa wenu taufilwa
Taufilwa
Umulopa wenu taufilwa
There's power in your blood,
Umulopa
Jesus
Umulopa wenu taufilwa
Taufilwa
Taufilwa Umuposha
Naite shinarienu Working power in your blood, God. We worship you, Lord. It's worthy. Nimwe Yahweh. Nimwe Yahweh. Nimwe Yahweh. We listen, we swam, we
Anyone
Hallelujah, Jesus.